kure arintas madel ku dabaqtaan way la hasaaray in eedamadi selling holgili magaaladan waljaad ee leerahaanka degna lagu bilaaw taariikh digeek bala afarta kuma saamay la raay lamadu kuma tumiyoona toodoban lagu bilaaw October geeko afare lagu bilaaw ila may la raay ciidamada xaaladda ku toos ila amarta mulku deero magaaladan jaadaan degna batatam waa in sheegana agency-yalka dayuriya mar lama aan sheegana marsadaan kanagay in agency-yalka dayuriyalka wakiilku ka antiroog ganacsatada in dayaradiyo in sheegan as fiisyo dayaradi jaad la saar hadii yari hadii badani jaad la saar goronka ka degda in ku kaan mar aan deeronka sabab ka degdo jaad wadil kale in ku kaan in yaado dhiibta lama kun dowlad dhiibta ganaha dhiibta ku kaan taasna waa in sheegana mas'uuliyinta wakiilku ka agency-yalka dayarado arintaas oo geeku go'an la deeri lahaaska waafigi ya ma imbanda kaane dadweynaha magaalada xudurka nool hadii dibadii jaraan hadii inta jaraan lanki business kalaay oo jaad ee noo aska lahay ilanki walkaalka ganacsiga qaab kalaahay oo muqaadaraad ku miday xashiish ku miday oo magaalada ka fasaadi qamru ku miday walaayo ay dhaqan in magaalada lagu mamnu lanki soo beelada dhatiis qamru ka waraabo la arag lanki xashiish la kaarag xashiish sidii international way lanki xashiish duwaw la kaarag tuman sano xariga way in sharciga lijeey lihiin waan lu gudbi ma ila raafsiga hoos ee ma ila raay lin gudbi maadaama aan tan ka haykon laakiin qamri la kaarag shuruucdu la olol uskud magaalada qamri la ka dhamohay jaad ma ila raay jaad la ka amohay xashiis la ka dhugahay walaayo ay dhan wal diinta ka faayla muslimnimada ka faayla nimay may fadaana daheeyado ka shuule sadan naba suugid oo kale hayado ka shuule ulama u diink in walaayo hay ku ka fikiran oo ku ma ila raay masajida ka sheegan in ma ila raay walaayo ay umad ku qowdan neba suugidana ma sheegay walaayo ay shaqadii oo adlankii oo kaaran ha qowdaana hiiran iyo fatiska ka fayl iyo wargalan ah arinteeda ay dowladdu isku saaran wal badan ku qabad sheebka ma in ku digaana eedanka in guubaabi eedanka hadii qalad ay in sheeg meelo suurmaad derbiyana suurmaad leen ka hamna eedanka ma ila raay leen borbogaan waa aragan dad eedanka borbogaama arqas oo la madii furuntum baan oo dagaalum baan kontrol ala seen qaadad kontrol asan idin dulkiisha difaaca le kontrol asan qaad haa iyo ay waro mutashirka derbiya la fadhi haana sheeraagi shabaab way derbiya ma aanay fadhi aan maayn dadka ina ma ah la idin dagaalum bay la hoob hanagad may ku baasan kontrol asan qaadero haa iyo ay walin adkaas ku kormo wal bana aadna ma ma haa iyo ay tahan la qabdal fadaw dadkina ma suuda barbaan qasbada ma suuda wala iyo ay tinina qabdan fadan hoob dadkii yaryana ninshan askartan badiyana namankaas barbaan derbiya la fadhi idinka kontrol asan qaadi guraw idinka walmanta oo saasan inta hebelaysa inta dhergeyn isigna furunka jartan le lugoy way dalkan si lahan meel lahan mari ogdin dalkan si dhabaatada lahan mari ogdin meere galanka jara ko geet wala ma indeediyo geega tala galantay oo ki jartay ruddo hoob iyo is gundudu waya hoob iyo is abaablu waya hoob iyo may la raay oo wal qabsadu waya dhool barin sheelare meel yak naqdaa meel ilaa qodon saak naqdaa ogin jidkan walaal la kamari dowrad la mari ogin halis noole dadka isku walay ay lisbor buqaqnay eedan kal gubaabiyo ki walan qowdaan walaan sheegoy sarkaarka meelo maan suur baan hayl hadalay halis dhiri gidoy adoo kal isku reebay antaas akra dabada armeer erdo.